kitovu cha uzembe, ukulima usichague mbe, ukijikwa inuka na uteme, hivyo yalivyo mapenzi. Ukinekeza mawazo neza ukala sembe, hivyo unajua wanga hapyo komilembe, ukipendo usiote mapembe, yazoe mapenzi. Don't be so emotional, don't take too personal. Sometimes I buy paper, it's all about the paper. Don't be so emotional, don't take too personal. You can try again later.